Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 121. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Mwambie Adija kachote maji kisimani. Mtungi wetu umetoboka. Unalo tundu kubwa? Ndiyo, lavuja sana. Amesema tatumia ndoo. Vizuri, pengine naweza kuteka maji pale mferejini. Naona kuna watu wengi mferejini waliofanya mstari.
Exercise 2A.
Maji. Pale mferejini hapana maji. Maji. Pale mferejini hapana maji. Mtu. Pale mferejini hapana mtu.
End of Unit 121.